kwazi kwanzima nokushezela nabazali bagqokenzela ingoba intsha ebhizi ezama kona ukuphila kunzima siyashizela kwazi kwanzima nokushezela nabazali bagqokenzela ingoba intsha ebhizi ezama kona ukuphila kunzima siyashizela kwanzima nokushezela nabazali bagqokenzela ingoba intsha ebhizi ezama kona ukuphila kunzima siyashizela kwanzima nokushezela nabazali bagqokenzela ingoba intsha ebhizi ezama kona ukuphila kunzima siyashizela emhlabeni kuyashizelwa nabazali bagqokenzela inhlupheko ibhokile lale South Africa siyashizela abafuthi bangamagenza ney'nkabi bahola ngokuchitha igazi nokwenza irobhane osisi lapha bayadayisa bangama-sex worker kwazi kwanzima nokushezela nabazali bagqokenzela ingoba intsha ebhizi ezama kona ukuphila kunzima siyashizela kwazi kwanzima nokushezela nabazali bagqokenzela ingoba intsha ebhizi ezama kona ukuphila kunzima siyashizela kwazi kwanzima nokushezela nabazali bagqokenzela ingoba intsha ebhizi ezama kona ukuphila kunzima siyashizela kwazi kwanzima nokushezela nabazali bagqokenzela ingoba intsha ebhizi ezama kona ukuphila kunzima siyashizela
seningase kusekukhanya kule mpilo kugcwele ubumnyama bengisingibuka ngaphandle hhayi ngiyabona kuyakhala abantu bayashisila basama impilo ngaso sonke indlela kugcwele sobumnyama selamakhaya sele kodwa kumele sihambe siyoshisila ngibuye nazo olsususelelo kade sini kuhlale kuphekiwe kodwa kodwa kumele sihambe siyoshisila.